chimwali mekutegeera nti ali mukaduukulu bakira obulimba ne bwe bulwawo tebufuuka mazima
mali omutonzi kyakwagaza wejje mu busibe bw'endowooza weeyise nga bwe watondebwa otegeere ky'oli wezuule
obutonzi bunoonya buli bugwe
nga mukuwangaalira ku kikwate omwana w'omuddugavu tegeera ky'oli wezuule
oligano okukozesa amagezi g'amazaali manya waliyo agenda okugeeyambisa akutegeerere eno ensi weekakutandira omutwe gwo ne gukuvaamu okusavayivinga omubiri gwonna gukafiiramu kuno ku nsi twasindikirwako lwa kigendererwa naye olw'obutafaayo okwemanya abamu twezibira omutonzi yatwambaza emibiri ng'alina kyatwagaza n'atuweerako ebintu ne tusobole okituukiriza buli omu yakuteekateeka n'akusawa akwagala n'akutegeka mu nnambika obuyite bugye busaanira teri alina buyinza kukukyusamu ekyo ky'oli era tokkiriza ng'oli kuyingizamu ekyo ky'otali obuyinza bwa katonda olina kubwezuula mu ggwe kye kyakuweesa emmeme n'amagezi ofumiitirize katonda tali mu bitabo nga bwe bamukulowoozesa olina kumuyiga ku lulosi kulinda mu kusomesa
manya omutonzi kyakwagaza wejje mu busibe bw'endowooza weeyise nga bwe watondebwa otegeere ky'oli wezuule
obutonzi bunoonya buli bugwe
nga mukuwangaalira ku kikwate omwana w'omuddugavu tegeera ky'oli wezuule
ekiriisa enkoko omuddo obubeera budde kuziba weesumulula ekikookolo ky'obulimba kye baakusiba waalimpudde omuguwa gweraba otyo n'ongwengula naye manya enswera ekwagala ensi zaabwe bakola nnyo zibe eggulu lya buli omu weeriryo baakusuubiza kumala kufa olituukemu okwetuukiriza ogenda waabwe gy'okukolera katonda gwe bakusomesa nnimi zaabwe zaategeera talenti n'amakulu g'omunsi mu ggwe mwe bifiira anti ne ky'osobola okukola okijuliza saala okwetukuza weeyawulaku bintu by'ensi byonna omutonzi waabwe akwagalirawo ng'obonaabona tolina kukozesa magezi ge waweebwa kwerowooleza olina kugondera kyamu kitabo yadde kikunyigiriza n'enzikiriza okugiyingira tekubeera kweyagalira bakusendasenda lwa mpaka bakutiisa mu bye babuuza
manya omutonzi kyakwagaza wejje mu busibe bw'endowooza weeyise nga bwe watondebwa otegeere ky'oli wezuule
obutonzi bunoonya buli bugwe
nga mukuwangaalira ku kikwate omwana w'omuddugavu tegeera ky'oli wezuule
okubeera endaga butonde y'entufu bwe buwangiro mwe wakkira tosindikirizibwa kugoberera buufu butali bubwo kye wazaalibwa oli mwe muli amakulu g'obulamu bwo ensi komya okugitunuulira ng'ogirabira kungulu okufumiitiriza ebikugambibwa kitwale nga kikulu lowooza nga nnyo kwakulumirirwa biki byaluubirira oluvannyuma weebuuze bwakuyamba wa waafunira twasangibwa tuli bantu abateeketeeka abategeera nga tulina ennono n'empisa ebitasangika walala olukalu lwaffe nga twalufuula ensi eyeenyumiriza ne zireeta abavumirizi ne batukosa mu ndowooza kati okwetuukiriza kwafuuka kwa sekinnoomu bulungi bwa nsi byavaawo buli omu ali ku lulwe sosayate zaggwamu ensaba kagw'ensonyi ne bameruka nga twali mu nsi esukka ku kwerowoozaako wekka kati nno kye kiseera buli omu amaaso gazibule osika empuluttulize eyakusibwa ku bwongo weenunule osukuse obuyinza obusumulula entegeerayo abuulira omugezi bagamba
manya omutonzi kyakwagaza wejje mu busibe bw'endowooza weeyise nga bwe watondebwa otegeere ky'oli wezuule